uhereye ku bisobanuro by'abafite aho bahuriye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo byumvikana ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rirushaho gukaza umurego umunsi ku wundi kubireba mu mujyi wa Kigali mu turere twa Nyarugenge na Gasabo bavuga ko ryiganje mu mirenge ya Mageragere na Kinyinya iherereye mu bice by'ibyaro umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes uvuga ko abashinzwe gukumira iryo hohoterwa cyangwa barihosha bisanga nabo nta bumenyi babifiteho abo barimo urwego rw'umutekano rwunganira karere ruzwi nka Daso urugiruko rw'abakorera bushake inshuti z'umuryango n'abandi nibyo Madame Saverine Uwimana umuhuza bikorwa Réseau des Femmes ku rwego rw'igihugu asobanura
bariya n'abantu bajya mu bikorwa byo kurwanya ihohoterwa babandi bahamagarwa iyo byakomeye bariya abantu rero babikora mu nshingano babikora mu kubahiriza itegeko ariko akenshi usanga nabo badafite ubumenyi buhagije mu buryo bwo gukumira ihohoterwa mu buryo bwo gutanga ibiganiro ndetse n'uburyo ufata uwahohotewe ndetse akenshi ugasanga iyo bagiye gukemura ikibazo cy'ihohoterwa nabo bashobora mu kugwa mu kibazo cyo guhohotera kubera ubumenyi bukeya none ugasanga nawe bimubereye ikibazo akuyemo gufungwa cyangwa se akangiza n'isura ye
Madame Uwimana akavuga ko mu gihe cy'umwaka bazigisha abo begereye abaturage ibikorwa byo kurwanya no gukumira ihohoterwa
tugiye kwigisha no guhugura kongerera ubushobozi ziriya nzego kugira ngo bamenye uburyo bwo gukumira ihohoterwa bamenye uburyo bitwara muri icyo kibazo ndetse banamenye uburyo baherekeza uwahohotewe
kamwe mu turere tuvugwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina na Kanyarugenge mu mujyi wa Kigali imibare itangwa n'ubuyobozi bwa ku karere yo kuva mu kwezi kwa 2021 kugera mu kwezi kwa 4 uyu mwaka iragaragaza ko byibura abasaga 170 bahohotewe muri abo abagera kuri 638 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bwana Evariste Nkunda ukuriye ibikorwa by'ubuzima Inyarugenge agashima ko kuba hagiyeho umushinga uha ubushobozi inzego zegereye abaturage bizaba umwanya mwiza wo guhangana n'ibikorwa by'ihohoterwa
ikibazo cy'ihohotera irahari ariko uyu munsi rero kuba tugize amahirwe n'abagomba kudufasha uyu munsi kugira ngo bakurikirane bafashe inzego z'umutekano irahari rero kuba muje uyu munsi tugiye gukorana numva n'amaboko meza munsi gihe gite gutyo Nyarugenge turifuza ko igikorwa kizakora imbaraga muzashyiramo dufatanya n'uko tuganisha ko zero violence mu karere kacu tubirwanye ntibizongere no kubaho na nyuma y'ibindi
Bwana Emmanuel Nkusi ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Nyarugenge nawe avuga ko ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigenda birushaho kwiyongera Bwana Nkusi agakeka ko mu bimwe mu bituma byumvikana ari uko abantu barushaho gutinyuka bakabivuga avuga ko ibikorwa nk'ibyo birushaho kugira ingaruka zikomeye ku bana b'abakobwa
mu bana bato wenda nagaruka ku gitsina gore mu bana bato b'abakobwa bakuramo ingaruka ebyiri either hari umwana ushobora gukuramo kwanga igitsina gabo completely ni trauma sort of secondly agakuramo gukunda abagabo kubera ya sako yanyuzemo nta counseling yabonye nta kumuganiza yigeze abona anashaka rero ngo tuganire ku kintu cya rehabilitation ya victim after case file compilation na rehabilitation y'ibyanye n'amategeko ese victim aba rehabilitated gute
Bwana Silas Ngayaboshya ni umuyobozi mukuru muri Ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ashinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera abagore ubushobozi agasaba ko kuri iyi nshuro mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abo bireba bashyiramo ingufu zidasanzwe mu mugambi wo guharanira impinduka mu mikorere
turi kuvuga tuti nitwongere gukora ibintu uko dusanzwe tubikora kuko dusanzwe tubikora ntabwo duhamya ko biri gutanga umusaruro iki gihugu cyifuza twashoboye byinshi kibivi ntiyagombye rero kuba itunanira niyo mpamvu tugomba gukora not doing things the same way
zimwe mu mpamvu zishyirwa mu majwi ko zikomeza gutiza umurindi ibikorwa by'ihohoterwa mu miryango zishingiye ku muco w'abanyarwanda aho bamwe bahohoterwa bakagira isoni zo kubivuga ubundi bikanaterwa n'uko hamwe na hamwe umugabo agifatwa nk'isoko y'imibereho y'umuryango ku buryo akoze ihohoterwa agafungwa abagize umuryango bashobora kwisanga mu kaga imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu mwaka w'2020 ingo zisaga 280,000 zagaragayemo ibikorwa by'ihohoterwa muri uwo mwaka kandi Kigali yonyine yabarurwagamo izigera muri 178 inzego zibishinzwe zikavuga ko nubwo humvikana cyane ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo bitaravuga ko n'abagabo badahohoterwa kuko hari abumvise n'abihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango ehubugira ubusa ry'Amerika i Kigali.